yo, yo,
yo,
yo,
Sanka,
Sanka,
Adiolo,
Dichitin,
Glory,
Glory,
Ozo,
Ozo,
Ya, Ya, Ya,
Ya, Ya, Ya,
Hakuna ngori, hakuna ngori, tunampa tu glory. Siwe na wori, siwe na wori, God ndiye ngori. Kutosho tuvute shada mazeki, hiyo ni ngori. Ngori, wori, tunampa tu glory. Hakuna ngori, hakuna ngori, tunampa tu glory. Siwe na wori, siwe na wori, God ndiye ngori. Kutosho tuvute shada mazeki, hiyo ni ngori. Ngori, wori, tunampa tu glory.
Kina bigi bigi sana siumbi tanga tusa godi. Kila teku chik drip lead tampanga to glory. Kila teku joto mahaso mboka blessings land kwa pori. Atoka kwa ifazi ya kuwa holy schema zecho ngori. Blessings melan kulan chuntu metoka kulikuwa tungori. Blessings melan kulan chuntu metoka kulikuwa tungori. Blessings melan kulan chuntu metoka kulikuwa tungori.
Mina mpatu groli, tujajandi wa mngori. Everyday every night amenilinda bana na niko freshi. Mima zesi kwa kichopa, leo ni kuchopa kuchompa. Mirista miu tema bana, zita sikizwa kwa chopa. Hakuna ngori, hakuna ngori, tunampatu glory. Siwe na wori, siwe na wori, God ndiye mngori. Kutusho tukutesha dama zesi, hiyo ni ngori. Ngori, wori, tunampatu glory. Tunampa tu glory. Siwe na wori, siwe na wori, God ndiye mngori. Kutusho tufute shada mazeki, hiyo ni ngori. Ngori, wori, tunampa tu glory.
Holy family, tuko Yesusa tunahanga wori. Ini jiji mebeba odi kuwa paneno. Disi mbugi mbugi nisheta tunakanyanga. Tunanga haya tunayibeba nina labwana kuhieneza. Happy moon, sinanga ngori, sinanga hela. Sifu jibu, wakze start, either zero, mwanila swan. Up to him, wadhani, Jesus, hero.